Kabinonge buli naku mbale bubaza amasomero okugulwa omutongole mu ggwanga mu lusoma olusooka RDC wa district y'Emukono ngoni Hajjat Fatuma Nabitakandisaba alaze okutya nti amasomero ga gavumenti y'Emukono golekedde okutandika olusoma luno nga tegalina basomesa bamala. Ono agamba nti kino kivuddeko kuba nti akakiiko akagaba emirimu mu district y'Emukono tekaliwo kati n'agambye nti kizingamizza nnyo obuweereza mu district eno. Ono kati bw'atyasa ebyo bonna bikikwatako okukola buli ekisoboka okulaba nga akakiiko kano kateekebwawo olw'amasomero ga gavumenti agatalina basomesa galyoke gafuna abasomesa.
Saba kawo ne executive ya district okulaba nga tufuna mangu district service commission tusobola okukola recruitment ez'abasomesa kubanga tulina eddibu ddene mu masomero gaffe naddala ga gavumenti nti tulina abasomesa tebamala naye ate ng'ekizibu kiri kimu kya butaba na district service commission. Oba tufuna public service tukkirize okuborrowinga service commission awalala oba si ekyo okulaba nga anti-corruption unit ne IGG's office bavaayo okutuwa mandate okugenda maaso ne service commission ebaddewo okulaba nga abantu bafuna services naye mu masomero gaffe abasomesa mwena tegamala ate nga tusuubira okufuna turn-up eri too high mu masomero gaffe naddala ga gavumenti. Nolwekyo nsaba okulaba nga service commission ebeerawo.